wema wako. Hey, Bwana angalia. Deshiku sana baba, limejipanga kuniangusha. Fanya imani saidie. Hey, baba angalia. Kwa binya vyao wanajisifu, watakavyo nimaliza. Hey, Bwana usinyamaze, angalia uniokoe. Imba nami wimbo huu. Hali yako itabadilika, natabiri itabadilika. Wala hata nyamaza, hata nena na roho yako. Mungu
Sinha, mas sinha.